komlira umwana
ane habi ane habi mzadi ajalo za umwana
de unu mzadi ajalo za umwana sina jawabu sina renga ulifanye mzao aika fedha udhahabu mwana wana rashido Sino jawabu sino, renga ulifanye mzao aika fedha udhahabu, mwana wana rashido. Sino jawabu sino, renga ulifanye mzao aika fedha udhahabu, mwana wana rashido.
malivi yao wanyawe
wakia chichi yao cha 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 tilivi ya kunadara
tahana nina mwachuma wahe nyora milisa wala mwenge walivi yao nadara
wakia chichi yao cha 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 tilivi ya kunadara
kaya nina riti wani wahe leo waja mufusu ngome walivi yao nadara
wakia chichi yao cha 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 tilivi ya kunadara
uzahiru na mhajira mushitara na suhura lewa walivi yao nadara
wakia chichi yao cha 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 tilivi ya kunadara
suwati shamasi mawafra hati shamasi duwa nisu wati musa fonte aloza
wakia chichi yao cha 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 tilivi ya kunadara
kiasi kilete ashova livie ana roma na vate isu malafie atova simu maria jea
yeka baba toba toba toba
anango masingie maji baba
Conferência.